wathembalami inkinga ngikhulelwa umntanami kami yenzofika sithandwa sami inkinga ngikhulelwa umntanami kami yenzofika wathembalami inkinga sengikhulelwa umntanami kami nemali yokuzobungifakele yenzomusa ngaye emtholampilo nemali yokuzobungifakele Yenzofika thembalami.